sola okufa kwaffe kubindabinda ategeburayo yazokka tubeerera ebulayo mairo nyatubeerera eri olobuseyi lwenaye kwa myaka nsanvu atera nwemeo zigizigi akutere kululi bya nsabulala eryato lujjudde era ffe tutintiba ategeebweyo ssatuzokka wamalalira eri
Bye.